soso nteka mukava okunteka mukava na metal love zenatsi chanyega ono yagenda kuntwale nsije nakoma nsije nakoma ne love yafi nayo enakoma nguli chakola namutereka namutereka kuba omwana chamweka omwana asinga 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 musinza omwana yasuka buli amulaba gamba omwana yasuka esawa yeyera nsabagulaho nsabagulaho omwe nangulinzeyo era nsabagati omutima gukulewo omutima gukulewo kunango kakatakwagala Abalunji banji